Randu.
Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea.
Sijapotea, sijapotea.
Najua nanombea.
Nanombea.
Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea. Najua nanombea.
Sema anyway, wanotaka misi toke, hope they see the day. Njeza bongos meje tobe, fanya nichele. Nielele, run around the city mbao kama mwewe. Sweda roji pesi, sharushua makesi. Kanyega kinyesi, oye nigga, yani so. Sema, gonna draw, on the road. Oh my mama, I would never sell my soul.
They fuck with a Luga Buddha. For monies na muda. Cut from a different fabric. The manas di mix on a chuya ruba. Na ngangana ili neche story. Ndefu kahuba kudros na kuja mana. Bado ni kumtani na yuba. Maniga miso paper. Skunjiki miso kamba. Sungiki washa kwenda chucha kuni. Bado kijishka kijiti kwa ninini. Simzika fasha yuwa gusu mziki. So they fake then they act. After kwemi so she went to hell and back. Napa story tu ya maisha wanu anaisi bet. Huku mtani ndoto nyingi tali zimefubet. Sema tema niggas na msikate tema. Chiku na vuka.
Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea.
Sijapotea.
Najua nanombea. Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea.
Sijapotea.
Najua nanombea.
Nanombea.
And the truth is in the eyes. Planning my demise. I to disconnect a bunch of ties. I swear the lie. I'm the one katuli kwa watatu. Wakondoka wawili gidi mtawa pili. Uliza hizi stories inasafiri pili. Mdogo mdogo watelewa bwana mdogo. Ivita so kidogo. Tani zinatafutwa zero wapintobwe tobo. On my shoulder nyote katha. And they do it now. Nanya nakata wanangata napuliza. Tusha wauna kwenye giza. Tuachi sala mana mpaka tupo hapa ni miujiza. Piga moja moja mbili cause I'm dope. If Floyd House atakwa block. And they never die broke. Had to cope. Moja wa watake money. Two time for the dough. I've been tryna make it. They hating on a viro. Tatu swena dem wengine nne. Na ukoje kwingine tano. Pese na tafutwa kwa ilo jasho ya
usani. Yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea.
Sijapotea, sijapotea.
Najua nanombea.
Nanombea.
Mtani yaso tushazoea.
Tushazoea.
Nasogea.
Nasogea.
Sijapotea.
Sijapotea, sijapotea.
Najua nanombea.
Nanombea.